Ndiyosebenze koli xa ndibuya umama kasekho emhlabeni ndiyalila intliziyo ibuhlungu ndiyalila intliziyo ibuhlungu
Don't go.